kutembea kama mwanga wa kimondo. Nipo na kuendelea kama gulumo na msondo. Nasema sina swaga sibishi, maybe it's true. Nafanya kinago baga for fans, not for you man. I'm looking for money, mama money where you are. No money, no honey, zindizo swaga za mta. Mitinge kuwa inahera, stamina ningeumba monkey. Peso pepo mi bendera still na haso kiyanki. Minafanya kwa sana, ya leo zaidi ya jana. Kabla sija bareni, shanza kumjua mchana. City rapper mahiri, sina mfano wa kuigwa. Mekoma kima shairi kama ugo kwa nsajigwa. Na nafanya kama kasiwezi kuswap, na nafanya kama siwezi kudrop. Style na mashahiri vinafanya niwe the top. Mziki kama baskeri, ukijua ndo umejua. Wasokuwa juu ya reri, ndo dere wanasumbua. Baba Rita, mama Rita, senyorita, mama sita. Wote wanaisimia flagi kwenye beat na vyo pita. Anita, Amita, Shalkum, paka papita. Kira na popita, pita, wanaisoma imita.
Ama B52 ndo nilivyo nikilenga sikosi man. Ukisnitch misi chezi fair. B52 ndo nilivyo nikilenga sikosi man. Long time mina mine. This is oversized fake, you wanna go down. This is oversized fake, you wanna go down. This is oversized fake, you wanna go down.
Nichwa nina PhD, moyo nina degree. Ya kuwapa tiba haters ocho for CV. Wana copy kwa BD, bado na flow for free. Wana zima side A, mina switch side B. Mina mziki bene bene kama mlevi na buaksi. Na sula ya mapene kapacho wa climax. Soga zangwa zina switch, paka nseme ziko on. Ila point na yolichi na far, kutwa the don. Ina depleted inga linga ina flant and boy. I'm a created one finger ina blunt and dry. I'm a bad man nigga, let me pull this trigger. Nina mizuka ya raga kumzida tapo. Kama riziki mafungula kwangu na mbali yase. Kama mpanga jini mungu snichi ya nini mkataze. Staki kuludi nyuma kawandishwa kurwani. Nachotaka tu kwa puna na fast ya number one. I do this for money, I do this for funny. I do it for the hood who make me the one. Day after day I'm shining, my paper and lining. Stamina the one, I'm so snitchy get banning. I do this for money, I do this for funny. I do it for the hood who make me the one. Day after day I'm shining, my paper and lining. Line is I'm another one, I'm a softly chicken bunny.
I'm a B52, ndo nilivyo nikilenga sikosi man. Ukisnitch misi chezi fair. B52, ndo nilivyo nikilenga sikosi man. Long time mina my. This is oversized fake, you wanna go down. This is oversized fake, you wanna go down. This is oversized fake, you wanna go down. Go down, go down, you wanna go down. B52, ndo nilivyo nikilenga sikosi man.
Snitch me, chase fair.
I'm a B52, ndo nilivyo nikilenga sikosi man.
Long time, me no mic, I'm.
This is oversized.
Facts wanna go down.
This is oversized.
Facts wanna go down.
This is oversized.
Stamina, belly night.
I'm a B52, ndo nilivyo nikilenga sikosi man. Snitch me, chase fair. B52, ndo nilivyo nikilenga sikosi man. Long time, me no mic. Oversized fake, you wanna go down. This is oversized fake, you wanna go down. This is oversized fake, you wanna go down. Go down.